나나
Best record vibe
Holiday
That's why kamili mili ni mashikamo. Was that necessary? Kuchinja chinja magelo. Was that really really necessary? As I sit back and look back, sininga mibise mandi na head that. Fact that I had to do that. Kupulu puta just like a chocho retard. Manje mbera pepa wa mira story. Life is one ni very big in a soni. Sunga zive ati wa shetacho zunangati. Ukalibe kusheta pochi chucholuna. You can't recognize something sweeter if you never tested something bitter. Ha! Apa bebe na lasa, apa ya balanza. Woo! Ha ha! Na fukulula holiday. It's a holiday. It's a holiday. Venesa ziba songa jiuziba kutisuziba nikuuza. Ni manje manje uzafunta buraza. Ndawa kweti chokera yeze nikoraza. Everyday tenzo chinja po maguza. Friday anaza, Saturday anaza. Bada thanki godina kupesa weo. Leka nikondwele nipumula neo. Hey, jiwe weka unimvesa melo. Musuba usiku na vaka chelo. So, real love na ipesa. Noti ija ya poza. Yomelevesha. Ieve ilipambiri vili kunipoka ula becha.
Chikondi nenzo sakila Neona chipeza Goli dela vuna ipeza Neona ipeza Chikondi nenzo sakila Neona chipeza
Vamos tirar com ele na mão, isso também se tu acaba. Oh, Jesus.